More amazing jams on ZambiaJams.com.
Good morning, afternoon, evening, idiot, Senna Kumazoo. Let's go, yo. I told Gelo, let's go out. And she said, can I come with a friend? The best thing I'm gonna see a girl. If she can't tag along, forget. Who club Tina and the 3? Jimmy's a can I find movie? Nipundula nishifiri mumutu Fanikola nuplelo uza gelo na tinavela mzako. Navela mzako. Navela mzako.
Haluna big bomb big kokosi mzako. Sininga nami nao na moso metine mumu
zako.
Niziwa na kwela na iwe patisi nifuna kunama. Inyo navela mzako.
Yo. Munga keeper, you are my type. Sind in a garden boy, but I'll give you the pipe. Baby, you've got my eye in gamandongo. Nivo mongena na modest ya kukongo. She got big booty, heavy duty. Fashion kill, and then she very cutie. Fresh day and I fall for you. When the way she wine, munga cheni auto move. Niziba na kolewa, but I'm drunk in love with you. Again, is having to you, and I can do. Drunk mind speaks the sober heart. Zani kulu luki la komwandi. Ndia mafela mzako. Nafela mzako. Nafela mzako.
Aluna big bomb, big bogosi. Sininga nami nao, namoso metine mumu
zako.
Niziwa na kwela na iwe patisi nifuna kunama.
Nafela mzako.
Osa kalipa vintu vaso vimachitika. Choka pena ona mzako sini kazikika. Mutima univuta Mamdala mwitoloshi na vashupaya. Oki ngatindi unga chitoba. Pali mweva biri unga zankenda. Sanka vanzako vaso vela navo. Sanka vanzako wabwela navo.
Tizi nakamba bwela weka wawuni. Ni walingisa wawuni. Choka pano sinifuna tizo ndani. Hai disaster wanja panda wana.
Nafela mzako. Nafela mzako. Nafela mzako.
Aluna big bomb big bogosi. Sininga nami nao na moso metine mumu
zako.
Niziwa na kwela na iwe patisi nifuna kunama. Inu
nafela mzako.
Koke loko ndiwe unga chitebwa. Zembendiwe ineunga kambibwa. Next time usa yes. Sebena tika kole watima TSS. Mr. Louis Daka All Stars. Peter Petros, I see you. Ali Dola, I hope abwela na mzake uyu ndaba. Mr. Young Firoz, umukamba Joe Wallace, I see you. Mr. Samuel Muzaka, Biggie Money Wandole. Francis Don Dada, my boy Fashion is a girl. Nikonji, Sean Marlon, let's go.
Nafela mzako.
Alina big bomb, big pokosi. Sininga name nao na moso metine mumu zako. Niziwa na pwela na iwe batisi nifuna kunama. Ine nafela mzako.